isabukuru yo kwikukira Burundi wisangiye n'urwanda abatavuga rumwe na leta y'ico gihugu eja ho urwanda rwarumanya iyo myaka 59 barasohoye urwandiko barungikiye president Paul Kagame ubwo rwandiko abarushize ku mukono basiguye ko rwo kwisungwa gushikana urwanda kuco bise icizere cejo hazoza Victoire Ingabire umukuru w'umugambwe Dalpha umurinzi utaremerwa n'amategeko n'umwe mu basinye urwo rwandiko ararugaruka ko mu kiganiro na Venuste Nshimiyimana
mu rwandiko twamwerereje gutajya 23 za Kamena kwezi gushize ariko nta kintu aradusubiza turacyategereje
none se muri makeya ni iki mwamubwiraga
urwandiko twanditse na Metro Ntaganda dutekereza uburyo mu gihugu cyacu twasigasira ibimaze kugerwaho tunategura ejo hazaza heza n'urwanda ko rukuyemo ibibazo bitanu bikuye mu ngingo 5 tubona bikomere igihugu cyacu kandi bikuriye kwigwaho hari ikibazo kijyanye na politike kwashyiraho inzego z'ubuyobozi zihituze mu Munyarwanda wese hari ikibazo kijyanye no kubaka igihugu kigendera ku mategeko no kubuhariza uburenganzira bwa muntu mu gihugu cyacu hari ikibazo kijyanye n'uburyo hashimangirwa ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda hari n'ikibazo kijyanye n'iterambere rya uko iterambere ryagera kuri buri munyarwanda wese ibyo bibazo rero ni ibibazo byagezwe no kwigwaho FPR kimara gufata ubutegetsi mu mwaka w'1999 ibyo bibazo babyize ko tugasanga uyu munsi byanga bigakomeza bigakururana tukavuga tuti nyuma y'imyaka 22 birakwiye ko abanyarwanda tukongera tukicarana tukiga ibibazo twabikemura burundu ndetse ni n'ibintu mu itegeko nshinga birimo itegeko nshinga ingingo ya 10 agace ka 3 turavuga iti abanyarwanda twige gukemura ibibazo byacu twicara hamwe tukabiganiraho tukishakamo ibisubizo tukabandira igisubizo niyo mpamvu twamusabye ko ibyo bibazo rero kwa yafata umwanya akabyiga cyane ko tunasanga aramusabyemeye bikanakorwa mu gihugu cyacu byaba ari umurage mwiza asigiye yabahaye igihugu cyacu u Rwanda inkingi z'ubuyobozi zatuma uko byabaye kuva twagera mu bwigenge abanyarwanda usanga iteka gusimburana ku tegetse hameneka maraso ariko yabahaye igihugu murage mwiza n'uburyo bwiza abantu bajya basimburana ku tegetse nta maraso yongera kumeneka
none ibyo biganiro uvuga byo kwicana na president wa Republika mu kaganira ku bibazo byugarije igihugu ko adahwema guhura n'abanyarwanda ko abimishyikirano myinshi abanyarwanda bagahura bakaganira bizaba bitandukanye n'ibikorwa buri munsi abanyarwanda biga ku bibazo bibareba
nibyo murakoze kuko hari ibiganiro byinshi nkuko nimaze kuvuga icyo cyo kiganiro gikomeye cyabaye mu 1999 nicyo tunifuza ko cyaba nk'icyo ngira ngo wenda murashaka kuvuga bira biganiro biba by'umushyikirano biba rimwe mu mwaka mu kwezi kwa 12 umunsi umwe cyangwa iminsi 3 aho usanga mu byukuri abahura bakaganira ni babandi baririmba indirimbo imwe bakikomera amashyi bagatera bakaniyikiriza birakwiye ko byaba ibiganiro byagutse nkuko nimaze kuvuga mu kanya itegeko nshinga rirabyemera ko abanyarwanda bahura mu biganiro byagutse ntagira uhezwa abanyarwanda twese tugahura kandi none twiga kuri bya bibazo twavuze mu itangazo ibiganiro biziri imbereka nta kubeshyana nta kuryaryana nta gukoma amashyi ngo turenzeho ahubwo tukavuga tuti iki ni ikibazo kuko dufite ikibazo cy'imiyoborere icyo kibazo cya politiki nakivuze no muri 1999 barakize kandi bamaze umwaka wose bakiga ariko icyo kibazo n'uyu munsi turagifite reka ntange nk'urugero hari icyo ntubize muri 1999 cyo guca urwikekwe mu banyarwanda ariko n'uyu munsi nyuma y'imyaka 2022 bize kuri icyo kibazo n'ubu ngubu kiracyari hari cyari urwikekwe twicara no nk'abanyarwanda tubwizanye ukuri kuko urwo rwikekwe rukomeza kutubamo kandi igihe tugifitanye urwikekwe hagati yacu nta mahoro tuzagira umupaka ufunze hagati y'u Rwanda kandi hagati y'u Rwanda n'u Burundi igihugu cy'u Rwanda kikarega ibyo bihugu gushyigikira abatavuga rumwe n'ubutegetsi buri mu gihugu cyacu iri urupapuro rurajya no mu mujyo w'icyo umuryango w'abibumbye urimo ugerageza gukora mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari gushaka uburyo ibyo bihugu byagiramo ibiganiro hagati mu bihugu imbere bakagirana ibiganiro abatuye ibyo bihugu kugira ngo bumva bashaka umutekano kuri abo bantu bashora intambara ku bihugu byabo kandi abantu bashobora intambara ku bihugu byabo bava mu mpunzi urumva rero ikibazo cyarizweho ariko niyo munsi kiracyahari
Victoire Ingabire urakoze cyane kandi ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika
murakoze namwe umunsi mwiza